datimsafi.com.
Ukisikia ziziki ujue kuna mzinze, kuna musonda, kuna baleki. Wogopi ukisikia zenge. Wogopi ukisikia fari. Wogopi ukisikia mkude ujue kuna mkande, kuna buya na kuna dubi.
Mama yangu wataleta timu
hawaleti,
wame ukanyaga moto wa jengwa
hawaleti,
hivi wataleta kweli
hawaleti,
wame ukanyaga moto wa jengwa
hawaleti.
Hasa tuende katili katili
sana,
mama katili katili
sana,
yani wame amuni
sana,
oya wame atimba
sana,
o wame akanyaga
sana,
ona watakoga
sana.
Nye 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 hawagopi. Nye nye hawagopi. Nye 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 hawagopi. Nye nye hawagopi. Nye 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 hawagopi. Nye nye hawagopi.
Baho 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 baho. Adi korapa jo.
Wawagopi. 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 Ukisikia mshedi wawagopi. Ukisikia komeni wawagopi. Ukisikia diara ujue ndo kuna jofu, kuna nondo na kuna baka. Wawagopi. Ukisikia jeshi wawagopi. Ukisikia boku wawagopi. Ukisikia ndambwili ujue kuna kibwana, shua boy na kibabake.
Mama yangu wataleta timu
hawaleti,
wame ukanyaga moto wa jengwa
hawaleti,
hivi wataleta kweli
hawaleti,
wame ukanyaga moto wa jengwa
hawaleti.
Hasa tuende katili katili
sana,
mama katili katili
sana,
yani wame amuni
sana,
oya wame atimba
sana,
o wame akanyaga
sana,
ona watakoga
sana.
Nye 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 hawagopi. Nye nye hawagopi. Nye 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 hawagopi. Nye nye hawagopi. Nye 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 hawagopi. Nye nye hawagopi.
Oh wanangu, muda uyo, muda uyo.
Hawagopi.
Shakani uyo, shakani uyo.
Hawagopi.
Injinia uyo.
Hawagopi.
Alikamwe uyo.
Hawagopi.
Kwea Bugatti uyo.
Hawagopi.
GSM uyo.
Hawagopi.
Pakua ngoma kali kutoka kwa DatiMsafi.com.